Yeah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Girl, itabiliwa kanyi nawe. Girl, ishokela mapenzi mwenyewe. Oh, omutima gwanje oluona wewe. Kwa nini uende unyache mwenyewe? Nitakuse na nala. Nitakuse, nitakuse, nitakuse na nala. Umoyo wangu uwe. Nitakuse na nala. Niachie wangu uwe. Nitakuse na nala. Nitakuse, nitakuse. Ulifata ya watu kusema
sekope, takusewe.
Mapenzi kaya fanya niwe
takusewe.